kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikro ni yawe.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo. Mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadahwema kudukurikira ku ijwi rya Amerika. Ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kibanze ku bikorwa dukurikije amategeko mpuzamahanga byafatwa nk'iyicarubozo mu magereza atandukanye yo hano mu Rwanda. Ijambo nyamukuru turariha bamwe mu bigeze gufungirwa mu magereza basaba ko ibikorwa by'iyicarubozo biberamo byacika. Muri iki kiganiro turumva abasaba guca umuco rindi mikorere igenerwa abafungwa bashya bakinjira muri gereza irimo kubategeka kwituma ku karubanda. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko abakora ibyo babagambiriye gutahura ibyinjira mu magereza mu buryo butembewe. Kuri iyi ngingo turumva bamwe mu bacunga gereza. Uretse ibyo, ubu tubageza iki kiganiro hari abagabo 18 bafunzwe bazira ibikorwa by'icarubozo byabereye mu magereza cyane cyane iyirubavu iri Nyakiriba ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abafunzwe barimo bari abayobozi b'amagereza ndetse n'abafungwa bifashishwaga mu kwicurubozo bagenzi babo. Abo barangajwe imbere na Innocent Kayumba. Uyu ni ufatwa nk'umucurabwenge w'ibikorwa by'icarubozo mu magereza. Urubanza rwabo ruri ku rwego rw'ubujurire mu rukiko rukuru urugereko rwa Musanze. Baregwa impfu z'abafungwa bagera muri 7 ndetse n'abandi bahakuye ubumuga. N'ibyaha byo hagati y'umwaka w'2019 n'2022. Nyamara igihe cyose imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu yagiye ibitunga agatoki u Rwanda rwabyamaganiraga kure. Ijwi rya Amerika ibafitiye umwe mu bafungwa wemeza ko yari umuyobozi w'abagenzi be ashinzwe ibikorwa by'iperereza muri gereza aratubwira byinshi yabonye n'icyo atekereza kwicarubozo mu magereza. Tube kandi tubiseguyeho kubera amwe mu magambo muza kumva ataryoheye amatwi kubibera muri gereza. Dutangiranye na Jean de Dieu ihora habona ugiye kumara amezi 7 asubiye mu buzima busanzwe. Yari afungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu mujyi wa Kigali. Yatangiye adusobanurira ibyo bita gutanga ikizamini.
Ni ukuvuga ngo iyo ugeze hari muri gereza murinjira mbo bakabasaka mu buryo bwose bushoboka, bamara kubasaka bakabajyanaho kubereka aho muryama ni mukato, bahita mukato nyine kuko iyo uhageze ntabwo bahita bakujyana muri rusange. Ubwo rero iyo umaze kubona aho kuryama bahita babajyana mwese ku murongo bakavuga ngo nimuze mujye gutanga ikizamini. Ubwo rero urumva uri mushyashya ntabwo ubuzi ibizami byo ari byo. Ubwo rero babajyana ahantu bakazana udukarito, uduce tw'udukarito bakabateka mwese kwituma
icyarimwe
mwese rwose ku murongo. Waba uri umusaza, waba uri umwana, mwese mbese nta gaciro. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mwese mugomba kwituma kuri ako gace k'agakarito baya bagiye sinzi aho badukura nyine cyangwa se akandi kantu kose yabisashe. Nuko ubwo rero umuntu utabashe kwituma ubwo nguwo ntago bamujyana hamwe namwe, bahita bamujyana mu kandi kato kiwe mpaka nawe abashe kwituma.
Nyuma yo kwituma se,
iyo umaze kwituma nyine ni ukuvuga ngo hari abitwa barapi cyangwa se abasekirite, abo ngabo nibo babahagarikiye. Ubwo umaze kwituma nyine baraza bakajya bareba ukingweyo ngo byarangiye, we byarangiye, nuko ugaterura ukajyana muri toilette.
Bababwira ikigenderewe
ngo nge naje kubaza nyuma impamvu y'ibyo bintu kubera ko nabonye nyine ari umuco utari mwiza mubi nyine ubona ko ari iyicarubozo, kuko niba ufashe umuntu yari amaze ukwezi muri polisi ni ibigora barya kwituma n'igihe bitemera kubera imiterere y'ibyo umaze igihe urya. Baza kumbwira ngo barimo basaka ngo umuntu ngo niba ngo ntari umugi ngo aba yahishe mu nda mwene ibyo bintu by'ingo by'ibyabwenge. Ukibaza ngo ese kwituma nibyo bigaragaza ko ntabyo yahishe.
Wewe wabashije guhita wituma byagenze bite?
nge amahirwe nabashije kugira nabashije kwituma kubera ko ntabwo nari maze igihe kinini muri kasho bari bamfashe bahita banjyana amageragere urukiko rwa rwankate ndi mu buzima busanzwe ubwo rurumva njyewe nari ngifite ubuzima buzima nabashije kubibona icyo kizana ariko hari abakibara kubera kumara igihe barya impungure muri polisi bakazamanura arizo bamaze igihe barya nta badashobora kwituma
muri bagenzi bawe mwari kumwe aho ngaho mubitumye hari ikintu bigeze babonamo bavuga ngo bari bakinjije mu buryo bunyuranyije n'amategeko
ntacyo bashobora kubona kuko urumva icyakora nk'umuntu wayo bari kukibonamo n'inkange bari bafashe bahita bajyana muri mageragere ugiye ukavuga ngo bagufashe ugifite mbese ariko noneho se wamanye umuntu kwezi umufite icyo kintu abagikuye kugeza igihe cyose namaze muri gereza nta muntu nigeze numva ko bafatanye ibintu muri ubwo buryo
nabaje nyuma yawe bagiye bakubwira ko bakoze uko kwituma ibyo mwise gutanga ikizamini
ubu ni umuco bara muri gereza gusa ntabwo nzi niba mu magereza hose babikora ariko muri gereza amageragere ubu ni umuco narawuhasanze musigamo na n'ubu mbese ni umuco
Hanyuma se ko hari umucungagereza wambwiye ko ahubwo ari uburyo bwo kurwanya kwinjiza ibitemewe muri gereza we icyo kintu muracyemeranyaho uracyumva ute
None se ibitemewe kuba bagusatse ibintu byose babisatse kandi urumva niyo winjiye muri hara muri polisi n'ubundi baragusaka icyo gihe cyose maramo muri ribu uba warinjiyemo baragusatse niyo bakujyanye n'ubundi baragusaka ntabwo rongemeranywa nawe ahubwo ntabwo wamenye babigenderewe
ku bwami mwumva byagombye kugenda bite hagombye gukorwa iki
oya ni umuco mubi kuko nta abantu umuntu ugiye gufunga hariya mu by'ukuri haba n'uwo bagenzereza gutyo ejo cyangwa ejo bundi akaba umwere ariko baramwandagaje rero numva ari umuco mubi kuko niba wasatse umuntu ukamusaka mu myenda bo umubiri wose ufite uburenganzira ukawusaka umuco rero wo kujyana umuntu ukarwanda akajya kumwitumisha ku ngufu uri umuntu w'umugabo nta gaciro bigaragara ko ahubwo nuko uwo ubikorera aba wamaze kumwambura agaciro nyine ntabwo aba akiri umuntu cyagombye gucika rwose nta kamaro kabyo nibyo kwandagaza umuntu gusa cyane cyane ko niba byari ibintu bifite umumaro abantu bafite amazina azwi mu gihugu bagerayo hariya ntibabibakorere cyangwa umuntu ufite amafaranga atanze ruswa ntibayimukorere nuko urumva ko ni umuco w'umuntu wa rubanda rwa giseseka udafitiye izina rizwi
uyu mugabo utifuje ko umwirondoro ujya ahagaragara yatubwiye ko ibyitwa gutanga ikizamini muri gereza yari afungiyemo yabyiboneragana cyane ko nawe akigeramo yari mu bayoboraga abandi banyururu bagenzi be imageragere
arayibonye n'amaso yanjye buri muntu wese winjiye mu gororero rya Nyarugenge iyo cyinjiramo akekwaho yuko ashobora kuba yinjiranye bimwe mu bintu bitemewe mu igororero bavuga nk'amafaranga bavuga simukadi bavuga telefone ubwo rero uburyo abafunzemo imbere bishyiriyeho kugira ngo babashe kugenzura ko umuntu akinjiranyije ibintu bitemewe abanza gutegekwa akigeramo imbere akituma ahantu hatemewe agahagararwa hejuru hanyuma mu mwanda we bakagenzura niba ibyo bintu nta birimo nk'uko rero namwe mubyumva ntabwo bikwiye gukorerwa ibikorwa umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore ntabwo rwose ibyo bintu bikwiriye niba koko ari na ngombwa kugenzura ibyo bintu byagombye gukorwa n'abakozi ba RCS abacungagereza aho kugira ngo bikorwe n'abafungwa ubwabo bagenzura umuntu uje gufungirwa mu igororero birumvikana rero ko uwo muco rwose ni mubi ubangamiye uburenganzira bwa muntu ukwiriye no gucika
none si ikibazo gikomeye ko hari umucungagereza wambwiye ahubwo ko iyo bagukeretse ari abacungagereza aribo baguha bagenzi bawe bakajya kukunesha nk'uko babivuga ngo ni ukubashyira ku gitiyo
iyo mvuga nibyo nahagazeho ibyo bintu umuntu abikorerwa n'abashinzwe umutekano w'imbere muri gereza baba yita ngo nibarati nibo bakora ibyo bintu gusa hano bavuga ko batanarinzi ko ibyo bikorerwa n'imbere byanze bikunze barabizi
bibangamye bite
uburyo bibangamyemo umuntu burya nubwo yarafunze ariko aba afite uburenganzira ntabwo rero akwiriye kujya kwituma ku karubanda aho buri muntu wese amurinda rero niba umuntu akwiye no gusakwa rikwiye gukorwa mu buryo bwiza budatisha umuntu agaciro
bibaye ngombwa ko muhura n'ababishinzwe nk'abantu mwahabaye mwasaba iki
icya mbere na mbere ni ugusaba urwego rwego kuya igororero ukagenzura ibyo ndetse ukarica kuko ubwo iyo ngiyo urwego rushinzwe amagereza niwe rwarikurikirana rukanasobanura niba koko ibi nari ngombwa ariko nyinekereza ko iyo mutari ngombwa yakabaye rishyirwa nko ku kibuga cy'indege ku buryo buri muntu wese uje mu gihugu ntiyaketsweho nawe yakorerwa iki niba rero bidakorwa bivuze ko ibyo bintu bidakwiriye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo. Turarebera hamwe ingingo y'ibikorwa by'icarubozo bibera mu magereza yo mu Rwanda. Kuri mikoro Kigali mu Rwanda, muracyumva RKB y'urubusa. Kuri iki kiganiro gicukumbuye Radio Ijwi rya Amerika yakoresheje ibishoboka ibona abacungagereza bazi by'umuco wo gutanga ikizamini cyangwa se gushyira ku gitiyo. Uyu mucungagereza ku mpamvu z'umutekano we twamuhinduriye amajwi.
Gutanga ikizamini bivuga mu buryo wenda bwo kugira ngo babyubahishe. Kera imyanya y'ubundi no gushyira ku gitiyo.
Yego.
Urabona hariho nk'abantu baba bafunzwe kangahe. Niyo bakubonye bagukeka cyangwa se akubwira ati ufite ibiki ukanga kubyerekana. Kenshi kandi nabibonye hari igihe usanga yapakiye.
Yapakiye gute?
Upakira ni ukuvuga ngo abicisha hasi. Mukibona ashaka na mugenzi we ubundi barabifata niba ari nk'itabi niba ari n'ibindi biyobyabwenge sibyo bakabishyiramo mu dupapuro bakazinga kuko ushaka kuzinga urupapuro ari rurerure akakazinga yamara kukazinga yasigaho akadodo atagasigaho arangiza agahina agashaka mugenzi we urumva
akakimutsindagira mu kibuno
umva uwabigize umwuga uzi ko ashobora gutwaramo miliyoni y'amafaranga mu nda
ibyo bintu wigeze ubibonaho
cyane rwose ndabizi cyane urabona ayo bakwiye mu ntara bashaka kuzana za ngeso ziwa zo mu ntara kandi hariya ntabwo byakunda babazanye ari benshi iyo babazanye ari benshi nabo ku muryango kuko baba ari bakeya basaba umusada mu maparato navuga ati muri iparato dukeneyemo abantu baza kudufa umusada wo gushaka abantu bazanye njyewe bamamagaye mu musada tugenda ngezeyo tubwira umugabo nibyo nshaka kugusobanura kugira ngo ukumve ko agaterinye
yego ko gushyira ku gitiyo
twageze harimo abandi bafungwa ni ukuvuga ngo ntabwo twebwe twamushyira ku karubanda hari ahantu haba hari abandi nyine barabashyikirije abo babashinzwemo umutekano imbere buri ubundi ushaka kumubona neza uhita umufata ukamwicaza asutamye adakojeje ate kibuno noneho ikindi wasa nk'aho hari n'akamanuka ukamwicaza areba haruguru badafashe hasi adashyize hasi uhita ubibona ubona asa nk'ubabara kwicara bigasa nk'ibimunanira agasa nk'ushaka kunama yafata hasi uhita ubibona n'ubundi umushyire nk'aho ukamubwira ati nyesanyesa ko nyesanyesa ntabwizi
oya
ushobora kwicara gutya urabona mugiye gusimbuka amakeri ukazaza usa nk'ubuja ariko utava hasi usa nk'uzamuka gake gake bikora vuba vuba nibyo bita kunyesanyesa iyo abikoze kenshi akabikora nk'inshuro 30 ibyo abinyapakiye uhita ubibona vuba aragenda ntabwo wemera ko yisadiye muri tuwarete amukubita igitiyo akamubwira ati ngaho nyesanyesa akanyesanyesa nk'iminota 15 aba atangiye nko gushyuha nange bahita bamubwira ati ngaho ituma iyo anesanesheje yajya kwituma bikanga bahita bamukubita amazi akanywa iyo anyweye amazi akongera akanesanesha nka 3 ahita yisayidiye bya bintu byose yagize ate yapakiye kikavayo bikagwa ku gitiyo bakamubwira ati ngaho byoze bakamuha nk'amazi akabyoza amara kubyoza agahambura nyine byuko uwo mugabo twamukuyemo amafaranga agera mu 100 na 30
yari yayambariyeho gutyo
ayacisha hasi mu kibuno agapakira nyine agapakiramo ndani ndani agapakira burya iyo babikoze igihe kinini ndabona bijyana n'abatinganyi b'abatsinga nabo baragenda bakapayuka bakagira ububiko bunini
iyo ni inkuru
ariko ndamugene oya ngewe tuvugana ntabwo nikiriwe ubundi we urumva iyo ni ibintu nabonye n'amaso yanjye
ubwo ni uburyo bwo gutahura ibyo wafata nk'amakosa cyangwa nk'ibyaha nta bundi buryo byakorwamo
ni ukuvuga ngo kuko bazi ko ari umuco w'abafungwa kandi burya ibanye n'abantu cyane urabakira nyine ukavuga ati niko bigenda uwo tuzadufata tuzaza tumuhana ariko niyo yaje gushyira akavuga ati wakakiye kuko tuzi ko ari nk'umuco wawe akavuga ati yego rwose ati nta kibazo ati ntibakujyanye ntibakujyana ati kandi byose bikuremo bakamujyana ku gitiyo bamara kumwita ku gitiyo bakagenda bakamukorera iyo mukorera yamara kuyasohora mu nda bakayatunganya bakayoza bakayamuhereza n'ubundi agumara inshuti yanjye
y'amafaranga agumaraye
cyane rwose abaraye kugira ngo umufungo w'iki gihe n'umufungo wa kera baratandukanye ayazana yamara kuyashyitaye akavuga ati yakuyemo ati yego ati yabaye akayabara sosiyare urabizi niwe ushinzwe kwakira ibintu byabo barangiza bakayamwandikaho muri sosiyare bayamwandikaho rwose bakamuha konte ye sibyo akajya akoresha n'ibisanzwe abaraye.
None se niba hari uwo mushyikirano hagati y'abafungwa n'abacungagereza, kubera iki bagera kuri urwo rwego rwo kumva ko yajyana mu nda yanyujijemo hasi mu kibuno? Ntashobora kumva ko ahubwo harimo ikibazo kuba n'ubundi aje akayaha sosiyari yayamubikira, kuki bigera kuri urwo rwego?
Yewe reka musubize aho ngaho nagiye kure, ni ukuvuga ngo urabona nka gereza ya Rwamagana n'izindi gereza?
Yego.
Kuko njye ibyo nabibonye nagerage, nabibonye nka gatatu cyangwa kane. Ziriya gereza zibamo ubucuruzi bwande gushiramo. Urabona iyo avuye hariya kenshi bikorwa n'abantu bimuka, cyangwa se kwa kundi tubajyana kwa muganga, ujyumve neza, icyo twabajyana mu nkiko. Yagerayo urabizi abahaje abaturage babo kubareba, bakurikirana imanza zabo, si byo? Uko wamugani kurinda umuntu, kurinda umuntu, kurinda biragoye. Ashobora guca hirya utabireba agahitamo amuhamo ikintu kitemewe, amubwira ati ikintu udufaranga uzatwifashisha. Noneho ya mafaranga muhaye akavuga ati amafaranga barabahanye ko ku muryango bari butume ngira gute ninjiza, ni cya gihe mujya nko kuvayo agahita yapakira kwa kundi nakubwiye. Yagera mu gipangu arayapakurura akagenda akayabika, yajya gusohoka agiye kwa muganga akongera akayapakira. Noneho rero mbaza ndayakoresha gute yareze kwa muganga? Reba abacungagereza bafite risike nyinshi, kandi igihugu ntabwo kibireba, ntabwo kibiba. Dushobora kujyana kwa muganga, reba sashika nawe uriya kuntu sashika yubakitse, nibyo bitaro nabashije kuvuriza inshuro nyinshi nyinshi tesitabari. Mushobora kujyana abafungwa 50 muri abacungagereza 5 cyangwa 4. Abo bafungwa bari bujya muri serivisi birenga 10. Iyo mugezeyo sindi umugume urumva nari muri disike yo kuba naturuka cyangwa akagira ikindi kibazo kiba. Iyo nshyitse nka hariya nabona serivisi ziyegeranye, abanenda bapushe nawe ugahita umwicara ahangaha, turajya ku yandi maserivisi ahangaha bashoje, nahita mvuga ati babiri wowe urajya muri serivisi nawe ujya muri serivisi. Njye urumva nsigara ku muryango nshunga aho binjiye ari babiri, nshunga n'aba bandi bangahe bandi bane wenda bari batandatu, nshunga n'aba bandi bane basigaye bicaye hanze ku muryango bategereje kujya muri za serivisi zindi. Ndi umuntu umwe, we iyo agezemo kenshi burya n'abaganga bigiramo uruhare, ashobora no kubwira muganga ati wamfashije, akimpamagarira umuvandimwe arimo aramuvura aramwemerewe, simfite n'ububasha bwo kubona amuhagarara hejuru, agahita amumuhamagarira wenda.
Yego.
Ahubwo ati njye kwa muganga wamfashe iki wanjye, sibyo ahangaha ko mfite udufaranga ukamfasha, cyangwa akabonye n'abakirinda. Ubwo urumva ko ari amanyanga akoze, simbizi njyewe ndi hanze ndi mu kazi, akajya kuza guhura na muganga ukabona umuntu aje yasinze, wumvise za risike duhura nazo? Iyo imbere y'ubuyobozi bakubwira yuko ari uburangare, bagerengagiza yuko wari ukeneye mani pawa umbaraga rushite.
Kuri kwa gupakira kw'abafungwa, icyo bakunda gupakira cyane ni iki?
Nakubwira icyo bakunda gupakira cyane, kenshi ibintu nabonye ubu telefone buto buri agatushi ariyo yose, niyo yaba na smartphone umufunga amenyere gupakira arayipakira, ariko ubu telefone buto amafaranga ibyo rino n'abagore burya bajyaga bapakira itazi, buri umugore agatsinga n'imana, umugore arapakira hose akahapakira.
Umugore se ashobora kubinyuza mu gitsina?
Cyane 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 rwose, akabibikamo akamashinga akagenda vizuri sana. Hari umugore nuko namwibuka neza igeze kumusaka bamukuramo itazi ibikamba gitaye gitaye, aramusaka rwose abikura mu gitsina cye rwose.
Uretse se mageragere mu yandi magereza naho biba biriyo?
Ahubwo niho biba cyane.
Ubwo buryo bwo kubashyira ku gitiyo nabwo bubayo?
Hose naho butaba, ngeye ni sisiteme yazanywe urumva yo kugira ngo nyine n'abashinzwe umutekano bayifashishe, iraduka hose nyine irakwira hose hose mu magereza. Ubwo iyo bakuzanye bakagukeka tayari ntabwo ugomba gucika aho ngaho, ahubwo kubika igitiyo bakagusaka bakagucakaza kwece. Reka nkubwire kandi cyane,
yego
iyo yapakiye si byo hano munsi y'umukondo yenda yo hasi, ubundi iyo umufashe niyo ugeze gutya agacu kashamwe umukubita agashyi yapakiye uhita ubibona, biramubabaza cyane.
Utarabayeho uba wumva ari ibintu bidasanzwe.
Nyine umuntu utarabayeho cyari igitabo ngenda numva nacyandika.
Kuri iyi ngingo urwego rw'amagereza mu Rwanda rwarabihakanye nk'uko Madamu Therese Kubwimana yabitwandikiye mu butumwa bugufi kuri telefone ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 bugira buti:
ibyo ntabwo bibaho rwose, ntabwo binashoboka.
Tuvugana na Madamu Providence Umurungi utegeka Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu, yatubwiye ko aya makuru ari mashya ariko ko biteguye kuyagenzura bakazamenya ukuri kwayo.
twebere na komisiyo ntitugemwe nyine muri monitoring ariko nta mufungo ari waratubwiye kese profete nawe mwamuvuganye mugiye mubabwira batubwire babwire komisiyo nshya dushinzwe twebwe nta nubwo rwose tunakeneye kugira tujyayo n'ubundi tunatunguranye nta kugira ngo tunamenye ariko nibura umuntu amenye nk'ayo makuru ashobora kugenda kuko akagenda akayabaza ngiye nsoma kandi twemerewe kuvugana n'abafungwa nta muyobozi uhari ntaki ariko so far mu monitoring twakoze kandi duheruka mu magereza ngo nibura yo muri Kigali ubu dufite nayo kugira mu kwezi gutaha mu yandi makacu
yego
nibura nk'iyo informasiyo yamenya n'uko abaza nawe byabayeho ukabikorera ntuzumvugizwa ni pratike ubundi nyine n'ihohoterwa nyine ntabwo ari ntuza ntabwo byemewe ariko twebwe ku giti cyacu so far nta antwamuri ripoti dufite z'abagiyemo nta bigeze babitubwira
yego
ngo nkubwire ngo nibyo cyangwa si byo ariko nibura na informasiyo tugize ubu abazajyayo muri monitoring ubutaha nicyo kintu bazakibaza nk'abo ngabo bafungurwa bavuyemo
yego
wamurasura ko ashobora kuzaba kuri komisiyo cyangwa se akanamvugisha niki ku buryo namugira ku buryo nibura umuntu yagira detaye kugira ngo umuntu azajya ajya muri investigation nitujya muri monitoring akagira no kuri investigation ariko ko iyo practice niba ihari n'ibigeneralize kuko hari igihe usanga nk'abacungagereza bamwe ari pratike zabo utabigeneraliza hari aho usanga ko wenda ari muza niba ari tekinike umuntu amenye ko ari practice tubakorera ubuvugizi babihagarike kuko iyo dusanzemo harimo such kind of practice twebwe duhita tunavugana n'inzego z'ubuyobozi ntitubabwira ngo kanaka yatubwiye ibi ariko tubabwira hari practice batubwiye gukora this is not we have to correct it kandi tukazasubirayo kuverifiya ko batitagikora ni na gutyo n'ibyo gukubitwa byagabanutse byacu hamwe byanacitse kuko twagiye dukora ubuvugizi cyane nshobora ko ari ibintu bigomba guhagarara
aho ni byiza cyane kuko nabyo bajyaga babivuga
ariko ubungubu urebye vraiment nko mu makasho n'ibikera niyo kandi ugiyeyo ugasanga ari nk'umuntu ubikora uhita ukora ntuza ku buryo rero bihita yoherezamo nka investing nka inspection yabo bagahita bagira babahana
nk'uko natangiye mbibabwira ku musozo w'iki kiganiro mureke mbumvise bwana Steven Kabera yahoze afungiye muri gereza ya Rubavu imwe muzavuzwemo impfu nyinshi z'abafungwa ndetse n'abahakuye ubumuga Kabera ari mu baherutse gufungurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu yahoze akuriye iperereza muri gereza ya Rubavu
nduzi nk'umuntu wakoranaga nabo mu rwego rwa sekirite y'igipangu mu imbere nari nshinzwe iperereza
ubwo wanikaga abantu bangahe
8,815
kuri uru rwego umucamanza mu rukiko rukuru aravuze ati agiye gukusanya icyo afata nk'ibimenyetso bishya asabe abafite ababashinja bataje baze hari impinduka ubona zishobora kuba mu cyemezo cya mbere
ku cyemezo cya mbere uko twabyumvaga gena y'inkiri muri gereza ntago twakishimiye cyane cyane ko umuntu wakoraga muri sekirite hari abantu bakatiwe bayoborwa nk'uko nange nayoborwaga hariya turi abafungwa twambaye umwenda w'icyaha ariko hari abantu baduha amabwiriza bari hanze y'igipangu bakoreshwa na RCS iyoborwa n'urwego rw'igihugu tukibaza ese ni gute umuntu waje gukora ibihano wahawe inshingano zo gukuyobora mu gipangu akatirwa umuntu wahawe inshingano n'igihugu akagirwa umwere kandi imiyoborere yo mu gipangu m'imbere tuyikura hanze y'igipangu kandi hanze y'igipangu ari umurongo utangwa n'igihugu tukibaza tuti se abo bantu bagizwe bere gute kandi ari bo batangaga umurongo w'akazi nkurikije ibyo prezida w'urukiko numvishije avuga numva harimo impinduka cyane cyane ko yasabye ko abatangabuhamya bazagaragara mu rukiko bashinja cyangwa bashinjura bityo bikaba byatuma umunyacyaha cyangwa se umwere yazagaragara aho ngaho cyane cyane ko biba bizaba byabaye public abantu bose babireba
ibintu bivugwa muri iyi gereza no kuri ni ibinyoma bari abantu bavuga bagiye bapfa bagera muri barindwi kubgawe nk'umuntu habaye iyo myaka
ibyo bintu ni ukuri ntago nibuka amazina yabo bose uko bangana ariko ababaye bimuga nibo benshi kuruta bapfuye kandi biragaragara harimo mubyara wanje bitagangarambe Xavier Arias Muchaina we n'umwana ungana na murumuna wanje yaje ansanga hari amwakira aza kubana na byinshi nyuma birangira byinshi amwishe ni ibintu byabaye abaturage bose bareba nta bwisho baba buhari hari nabandi n'uwitwa Peter nawe afite ibimenyetso baramukubise ikibuno kiracika afite ibintu agaragaza ku buryo nawe ubwawe uvuga uti koko ibi byaha ni ibyaha byabaye ariko tukibaza ni gute umuntu akorerwa icarubozo ringana kuriya ari umuyobozi washyizweho na leta nta kesi agaragaza uwo muntu yatumye amugira kuriya akagira ubumwere ibyo nibyo bintu twibazagaho cyane cyane
kuri uru rwego ni kimwe niteze ku butabera
cyo twiziteze ku butabera twiteze ko bahamagara abatangabuhamya bagahamagara abashinja n'abashinjura ndetse hakagaragara n'imvugo za bamwe mu bakoraga mu rwego rwa sekirite bari muri gereza bagifunze bakatiwe hari n'abagizwa bere ndetse hakagaragaramo na ba bantu tuvuga ngo bari abayobozi ba RCS bagizwa bere ndetse bakisobanura tukareba ukuri kukagaragara cyane cyane ko hazaba hagaragayemo batemwe
nk'umuntu wari ushinzwe iperereza utanga amakuru cyangwa uneka abantu 800 wigeze kuvuga uti uwaguha ijambo buri umwe muri bariya baregwa bose bakorwa n'isoni
ntago aya makuru yagiye kugera ku rwego rw'ubucamanza cyangwa se rw'ubutabera bidaturutse mu baturage hagati yacu harimo ababaye intwari bari bafungiye hariya cyane cyane abakoreraga leta bagiye baba intwari basohokamo hariya babasha gutanga amakuru birakurikiranwa cyane cyane ko rero n'ubu ngubu hari abagifunze bashobora kugaragaza uko kuri nyakuri ureke ibinyoma umushinjacyaha ashobora kugenderaho akuye mu bitabo cyangwa se yumva ahandi hantu niyo mpamvu bari abatangabuhamya bashinja cyangwa bashinjura nibagaragara mu rukiko bizaba ari byiza kandi bizatanga umusaruro kuruta uko mbere twabyumvishe ngo bamwe babaye abere abandi baba banyabyaha
bibaye ngombwa ko baguhuza na bariya baregwa ari abagizwe abere ari n'abahamwe n'ibyaha imbona nkubona urabibona gute
njyewe nk'uwahakana niwe nabanza nkabaza kuko ibyinshi byakorwaga nabaga mpagararanye nabo hari benshi bakubitwaga mpahagaze hari benshi bishwe mpahagaze ariko kubera ko njyewe ntigeze nijandika muri ibyo bintu nabirebaga nk'umuntu ukora muri sekirite ariko numva umutima wanjye utanshira urubanza rwo kugira ngo mbashe kubikora nk'uko babikoraga bitewe na n'urwego rwanjye nabashinja nkurikije uko nabonaga babikoraga kandi twabaga duhagararanye nk'ukuri kwanjye
iyo havuzwe ibikorwa by'icarubozo kandi mu magereza abantu baba barahamwe n'ibyaha bakurikiza iby'amategeko yategetse ibyo bindi biza gute nk'umuntu warushinzwe iperereza byashingiraga kuki
za nyungu ku giti cye nahoze nkubwira z'umuyobozi wayoboragamo imbere ushinzwe umutekano nubwo tuvuga ngo uburenganzira buhabwaga no hanze ariko hari ukuntu nk'umuntu ufungiwe politike hari nk'uwitwa Sylvain wahoze mu ishyaka rya Ingabire Victoire n'uwitwaga Fabien Twagira Yezu n'abandi bazamurwaga nkatwe dukora muri sekirite komiseri ushinzwe umutekano akatubwira ngo mugiye gushinja aba bantu gutya nyamara ibyo bintu ntabyo bakoze ntabyo bazi nyamara twagira imbere y'abayobozi b'igororero bakadutegeka ko ibyo bintu koko tugomba kubipresenta tukabashinja nyamara ibyo bintu batarabikoze twamara kubivuga bikaba ngombwa ko uwitwa Semahane yabaga yatutiye umutwaro w'inkoni yavuye ku musozi hejuru bikaba ngombwa ko abantu bakubitwa inkoni zikagera muri 200-300 nyamara ibyo byaha atari ibyaha byabaye ahubwo ari ibyaha bipangiwe aho ngaho bitewe n'inyungu z'abantu ku giti cyabo
hari kindi wumva wakongeraho mu byo tukuganirije tutakubajije
icyo nakongeraho ni uko iyicarubozo ryakorewe muri gereza ya Rubavu abantu biyumva nk'ibinyoma niba byumve nk'ukuri kandi ntago ibihumbi birenga 800 by'abaturage b'abanyarwanda nubwo haba harimo abanyamahanga ntago bose baba bavuga ibinyoma ukuri kwarabaye kubabaza umuntu usanzwe babajwe n'amategeko ari mu bihano ukamubabaza none ushingiye ku nyungu zawe ku giti cyawe uzitirira inyungu z'igihugu ntago nanone aba ari byo ikindi kintu nakongeraho ni uko aba bantu bitwazaga ko bakorera government ari oda yavuye muri government ariko twaje kumenya ko atari oda yavaga muri government ahubwo byabaga ari ibintu bikuriye ku giti cyawe akaba ariyo mpamvu numva bakabaye babibazwa ku giti cyabo bakanabihanirwa ku giti cyabo ariko batitwaje leta y'u Rwanda kuko leta y'u Rwanda siyo yabatumye.
Inshuti bakunze bijwi rya Amerika by'umwihariko mwe mudahwema kudukurikira muri dusangira ijambo, aha niho nsoreje ikiganiro nari nabateguriye kuri uyu munsi, mbatumira ko namwe aho mutuye aho mukorera mwakomeza kutugezaho uko byifashe mukadutuma natwe tukabatumikira. Ngaho ni mukomeze munogerwe na gahunda zacu ku ijwi rya Amerika kuri mikoro mwumvaga Eric Bagirubusa naho butaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.